Kizzy point the feet to the holder.
Do. Level. Zibanga kumye kuli level. Level. Zibanga kumye kuli level. Ababa fana bambona munga tamba kulingana. Makanzo tusiana olo level isiana. Bafta baku mabazi tisiana. Level. Zibanga kweshe kuli level. Nekalepopa manje embekeza bevla. Ni makonda makelo ba mazina ati debla. Ineko mashos chimalela. Mvuti ni kankala pa mike ni munjito pa duty. Mabaza jumpa jumpa monga chule mbototo. Malines yobilima monga ya mwamutototo. Nefonsi sunga kweshe kuli levo. Siti za karinga napo monga angeli na devo.
Yeah, no check down. Leka ni baseluli.
Nega neza round se neka mbapa mamabu. Nifunse why city za kalinga napo. Nise bosi ya na monga tembusha na apo. Mfumo kumabese nga ufu na chosa baibo. Echo nipa na chifuko shin. Nise bosi ya na monga waya na mangeshi. Ndine general rapa wako asari uda. Marapa bali empty mundu pando guta. Shata amda. Levo, zibanga kumye kuli levo. Levo, zibanga kumye kuli levo. Ababa fana bambona munga tamba kulingana. Makanzo tusiana olo levo isiana. Bafta baku mabazi tisiana. Levo, zibanga kweshe kuli levo. Awaba fana swama ziba ndine rambo. Baline bazangala example. Mazau ziba mwambo aka twambo. Awaba fana taujile kaniva pange ambo. Ma punchline yanga yaba chole mbambo. Bali simpo kubaja ngati tisheta mababo. Amuna amizipe ngati tipomba mandambo. Punchline yanga ni mateta mpele. My lines yanga yali siki amalweli. Baleta beef pambalet faka nsalamu pambali. Mabazi monga ni manga kajeli. Flow old school monga ni super milili. Levo imalesa batiba mafuna nigwe. Chikanga pani wako ama punda ati igwe. Levo sunga kweshe kuli levo. Chikanga olo devo ama yopa iselevo.
Na siri za pia.
Kuno scope pera fuaka kuno ma nigga ma buzz it off. I'm a serial killer in this one. Ma nigga selwa ma punchline. Brera Jefferson suna same ma punchline at para saber a mat. I'm now at.
Chau chizi au ni pete di hoda.
It's an image.
Street Kids Music.